ni mwali ya chusiri ya nchikela. Mwali ya nchikela. Kisina silodi ya nchikela. Jeni mwali ya chusiri ya nchikela. Kisina silodi ya nchikela. Ya nchikela. Mara wana ajuzi uskimu. When I choose it, we scheme. We scheme. When I choose it, we scheme. We scheme. When I choose it, we scheme. We scheme. We scheme. Yeah. I choose it, we scheme. Yeah.
Let my baby one cheat tailor. Let it have a one feet tailor. And I'm sure let my cheat have a one feet tailor. And a fella bum on a
tailor. Scheme some finja, gaslam. Kutwerin jame, fedele redinta. Kutwerin pinji, fedele rediwaka. Kutwerin pinji, my brother from another mom. Bakan twara wari pay, ligi 10,000. Negative, I choose will pay now. You the realest, like you ever took a vow. You the realest, I say that without a doubt. Yeah, skim some, I never want jikela. And a fella want bekela. That's why Kilisho can say kela.
Mara. Jeni mwali ya chusiri ya nchikela. Mwali ya nchikela. Kisina silodi ya nchikela. Jeni mwali ya chusiri ya nchikela. Mwali ya nchikela. Kisina silodi ya nchikela. Mwali ya nchikela. Mara wana ajuzi uskimu.
Mwali uskimi.
Wana ajuzi uskimu. I choose it,
who scheme.
When I choose it,
who scheme.
Who scheme. I choose it, who scheme.
Aye, when I choose it, only nyora. Aye, when I choose it, only bar. Aye, when I choose it, only dollar. Aye, when I choose it, umpinji. Me outi, kodi biring wa bureka. Wa spender, kula box, wa itata. Salala, I choose it, yaga one shebe. Let's say when I think I defeat you, I'm baking. When I choose you, I'm feeling. Let me stop on your lane, I'm fast. Let me get you feeling. I flop, I defeat, I got the ML. Cause I choose you, skimmy. How about me, fella, you skimmy. When I choose you, Jack.
Jenny, what do you choose? You're a chickela.
You're a chickela.
Kissing a seal, you're a chickela. Jeni mwali ya chusiri ya nchikela.
Hei ya nchikela.
Kisina silo ya nchikela.
Hei
ya nchikela. Mara wana ajuzi uskimu.
Hei uskimi.
Wana ajuzi uskimu. Uskimu.
Wana
ajuzi uskimu.
Hei uskimi.
Wana ajuzi uskimu.
Scheme.
I choose it with scheme.